Mwagula katonda abadde omuntandikwa n'okutuusa leero laba yatuwadde essanyu ly'omwana kuzadde tuvuddeyo n'atukuumye munda kw'essanyu era atuledde mukama atumwebaze
Katonda
erinnya likulu ani afaanana katonda eyo y'ensonga lwaki twebaza oyo katonda tulashimye Katonda erinnya likulu ani afaanana katonda eyo y'ensonga lwaki twebaza oyo katonda Tulashimye Febo twebaza Echo chiyagami okula Atisiri yangu Abajulizi yefe Atukoze bulungi nyo Mtusimye fena Banjoba wadenga na yetereza Fe mkama kore tusinye Bitwa sababu notu wadetu se okwebaza
Naiba tene sitendaza
Katonda erinnya likulu ani afaanana katonda
Yako zema kula kuwebisa
Eyo y'ensonga lwaki twebaza oyo katonda
Urakosecha
Tulashimye
Urakosecha
Tulashimye Katonda erinnya likulu ani afaanana katonda
Yako zema kula kuwebisa
Eyo y'ensonga lwaki twebaza oyo katonda
Urakosecha
Tulashimye
Urakosecha
Tulashimye Zinife, atukoze bulungi na tulibasanga kutwena fena Banjoba waile chololo ainga tilebaza Chibumba tusinye, etuwa sabotu waile No kuita kwebaza Ifebo tuwebaza, ejo shira gabi akora Atitila kulimba, abaduli zinife Atukoze bulungi na tulibasanga kutwena fena Banjoba waile chololo ainga tilebaza Chibumba tusinye Kwa sabotu waile No kuita kwebaza
Naiba tene sitendaza
Katonda erinnya likulu ani afaanana katonda
Yako zema kula kuwebisa
Eyo y'ensonga lwaki twebaza oyo katonda
Urakosecha
Tulashimye
Urakosecha
Tulashimye
Naiba tene sitendaza
Katonda erinnya likulu ani afaanana katonda
Yako zema kula
Eyo y'ensonga lwaki twebaza oyo katonda
Urakosecha
Tulashimye
Urakosecha
Tulashimye
Naiba tene sitendaza
Katonda erinnya likulu ani afaanana katonda
Yako zema kula kuwebisa
Eyo y'ensonga lwaki twebaza oyo katonda
Urakosecha
Tulashimye
Urakosecha
Tulashimye
Urakosecha
Tulashimye